danza phezu kwamatafula tafula danza phezu kwamatafula ile midanza phezu kwamatafula ile midanza phezu kwamatafula gibele isitulo gibele itafula ile midanza phezu kwamatafula ile midanza phezu kwamatafula gibele isitulo gibele itafula ile midanza phezu kwamatafula gibele isitulo gibele itafula ile midanza phezu kwamatafula 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 gibele isitulo gibele itafula 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 sanga shayi bosha futhi uthi Cape Town sile basimculo kapha sta uget down amaphonda leliwe mfanele ngabhejani fike komora ngajele bonke get down get down get down ebufana get down jele bonke get down get down ebufana get down
Get down.